Nintendo Switch 2 inakuja hivi karibuni.
The Nintendo Switch 2 is coming soon.
Angela Merkel alikuwa chancellor wa kwanza mwanamke wa Ujerumani.
Angela Merkel was the first female chancellor of Germany.
Alihudumu kutoka 2005 hadi 2021.
She served from 2005 to 2021.
Merkel alikuwa kiongozi mwenye nguvu.
Merkel was a strong leader.
Alikuwa na maono wazi kwa Ujerumani.
She had a clear vision for Germany.
Watu wengi wanakumbuka uongozi wake.
Many people remember her leadership.
Anakosekanwa na raia wengi.
She is missed by many citizens.
Sera zake zilihusu umoja na amani.
Her policies were about unity and peace.
Nchi nyingi zilimwangalia kwa mwongozo.
Many nations looked to her for guidance.
Angela anaamini katika sayansi na maendeleo.
Angela believes in science and progress.
Alielekeza kwenye mazingira.
She focused on the environment.
Urithi wake utaendelea kwa muda mrefu.
Her legacy will last for a long time.
Alibadilisha Ujerumani kuwa bora.
She changed Germany for the better.
Angela Merkel ni sehemu ya historia.
Angela Merkel is a part of history.
Atletico Madrid na Barcelona ni vilabu viwili vikubwa vya mpira barani Uhispania.
Atletico Madrid and Barcelona are two of the biggest football clubs in Spain.
Ushindani wao ni wa kusisimua na imejaa historia.
Their rivalry is exciting and full of history.
Katika mechi yao ya mwisho, Atletico Madrid ilishinda 3-2.
In their last match, Atletico Madrid won 3-2.
Mechi hii ilionyesha nguvu na ujuzi wao.
This match showed their strength and skills.
Walicheza vizuri sana wakati wa mchezo.
They played very well throughout the game.
Timu zote zilikuwa na nafasi nyingi.
Both teams had a lot of chances.
Barcelona pia ilicheza vizuri lakini haikuweza kufunga.
Barcelona also played well but couldn't score.
Walikuwa na fursa nzuri.
They had some good opportunities.
Atletico Madrid ilijitete vizuri sana.
Atletico Madrid defended very well.
Hii ilizuia Barcelona kushinda mchezo.
This kept Barcelona from winning the game.
Baada ya mechi, mashabiki walimsifu Atletico Madrid.
After the match, fans praised Atletico Madrid.
Timu zote zilionyesha utendaji mzuri.
Both teams showed great performance.
Takwimu kutoka mchezo huu zitachambuliwa.
The statistics from this game will be analyzed.
Mashabiki wa mpira wa miguu kila wakati wanaangalia kwa hamu mechi kama hizo.
Football fans always look forward to such matches.
Elimu ni sehemu ya kimsingi ya maendeleo ya binadamu.
Education is a fundamental part of human development.
Nchi tofauti zimeunda mifano yao ya kipekee ya elimu.
Different countries have developed their unique educational models.
Nchini Finlandi, elimu inazingatia ustawi wa mwanafunzi.
In Finland, education focuses on student well-being.
Wanafunzi hushiriki katika tathmini zisizo rasmi.
Students engage in less formal assessments.
Nchini Japani, elimu inapongeza nidhamu na heshima.
In Japan, education prioritizes discipline and respect.
Hii hupeleka kwa hisia kali ya jamii miongoni mwa wanafunzi.
This leads to a strong sense of community among students.
Nchini Marekani, umakini mara nyingi huwa kwenye majaribio.
In the United States, the focus is often on testing.
Njia hii mara nyingi inaleta msongo miongoni mwa wanafunzi.
This approach often creates stress among learners.
Nchi kama Finland zinatumia njia ya kipekee zaidi.
Countries like Finland use a more holistic approach.
Hii inakuza ubunifu na ujuzi wa fikra za kikritika.
This promotes creativity and critical thinking skills.
Kote duniani, kuna mifumo mingi ya elimu.
Around the world, many educational systems exist.
Kila mfumo huonyesha utamaduni na historia yake.
Each system reflects its culture and history.
Kuelewa tofauti hizi kunaweza kuboresha elimu ya ulimwengu.
Understanding these differences can enhance global education.
Matumaini yanayozunguka albamu mpya ya Sleep Token, iliyoitwa Caramel, ni ya kutambulika.
The anticipation surrounding Sleep Token's new album, titled Caramel, is palpable.
Mashabiki wametaraji kwa hamu wakati huu, wakiangalia safari ya bendi tangu mwanzo wao.
Fans have eagerly awaited this moment, having followed the band's journey since their inception.
Sauti ya kipekee ya bendi, mchanganyiko wa aina mbalimbali, umeweza kuwavutia wafuasi waaminifu.
The band's unique sound, a fusion of various genres, has garnered them a devoted following.
Kila wimbo katika album hii inahidi kukamata mtindo wa saini wa bendi, ukiingiza melodi za angani na vyombo vizito.
Each track on this album promises to encapsulate the band's signature style, blending ethereal melodies with heavy instrumentals.
Mhakiki tayari wameshakumbuka kuhusu athari inayoweza kutokea ya albamu kwenye eneo la muziki.
Critics have already begun to speculate on the album's potential impact on the music scene.
Wapenzi wanashuku kwamba Caramel inaweza kubadilisha mwelekeo wa bendi na kuongeza sanaa yao.
Fans speculate that Caramel could redefine the band's trajectory and elevate their artistry.
Wakati tarehe ya kutolewa inakaribia, shauku inaongezeka kati ya mashabiki shupavu.
With the release date approaching, excitement mounts among the diehard fans.
Kad wachiliaji inakaribia, mitandao ya kijamii inapata gumzo na spekulasyon na nadharia za mashabiki.
As the release approaches, social media buzzes with speculation and fan theories.
Kuna mazungumzo juu ya mandhari ya mashairi na mwelekeo wa kisanii ambao Caramel inaweza kuchukua.
There are discussions about the lyrical themes and artistic direction that Caramel may take.
Pamoja na mbinu za masoko zilizopangwa, uzinduzi wa albamu umeandaliwa kuvutia hadhira kubwa zaidi.
With elaborate marketing strategies, the album's launch is set to intrigue a broader audience.
Hatimaye, Caramel iko tayari kuacha alama isiyofutika kwenye jamii.
Ultimately, Caramel is poised to leave an indelible mark on the genre.
Wakati mashabiki wakisubiri kutolewa kwake, wanafikiri juu ya uwezekano ambao Caramel inaweza kufichua.
As fans anticipate its release, they ponder the possibilities that Caramel could unfold.
Jean-Louis Trintignant, jina linalofanana na sinema ya Ufaransa, ametunza sifa na ukaguzi katika kipindi chake cha maarufu.
Jean-Louis Trintignant, a name synonymous with French cinema, has garnered both admiration and scrutiny throughout his illustrious career.
Vyombo vya habari mara nyingi vimeonyesha yeye kama mtu mgumu na wasiri, ukiamsha hamu ya umma.
The media has often portrayed him as a complex and enigmatic figure, piquing public curiosity.
Wakoso wanakabili kwamba picha hii, ingawa inavutia, mara nyingi inakosa kina cha juhudi zake za kisanii.
Critics argue that this portrayal, while intriguing, often overlooks the depth of his artistic endeavors.
Utayari wake wa kukubali nafasi mbalimbali, kutoka kwa wahusika wa kimapenzi hadi tafiti za kina za wahusika, inaonyesha ufanisi wake.
His willingness to embrace diverse roles, from romantic leads to profound character studies, showcases his versatility.
Za zaidi, mtazamo uliofanywa na simulizi za vyombo vya habari unaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa urithi wake.
Moreover, the perception shaped by media narratives can significantly impact his legacy.
Kuelezewa kwake hadharani na maisha ya faraga kunaalika kuelewa kwa undani zaidi kuhusu magumu yake.
The juxtaposition of his public persona and private life invites a deeper understanding of his complexities.
Hatimaye, hadithi ya Jean-Louis Trintignant ni ushuhuda wa uhusiano wa kipekee kati ya msanii na hadhira.
Ultimately, Jean-Louis Trintignant's narrative is a testament to the intricate relationship between an artist and the audience.
Kupitia uchambuzi wa kina, mtu anaweza kuthamini tabaka zinazoelezea Jean-Louis Trintignant kama alama.
Through thorough analysis, one can appreciate the layers that define Jean-Louis Trintignant as an icon.